rabai ka chasiyo babakaya kuchoksiye tamashadu barariyo waxay tahay janno kale of ku jecelaado jecel rabay ka chasiyo babakaya kuchoksiye tamashadu barariyo waxay tahay janno kale ku jecelaado jecel aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhahay ku jiriya iga daari jiifkan qof jalani aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhahay ku jiriya iga daari jiifkan qof jalani maseexde
Thank you.